usukuzise ngathi izethembiso kaNkulunkulu zikukhohlisile. Uyafuna ukuma uqinile ezethembisweni. Kolandelana thizeni, zibuya ziphele emehlweni okwenkulu. Yebo, ngithanda ukukutshela ngokungananazi ukuthi awuwedwa. Angibingelele, ngikwamukele futhi enkosini eFresh, engusibona loPT Ngema, ongumlomo kaBennett Diamond weChristianity Works. Kunesizathu salokho futhi. Uyabona mla nawe ebuthakeni bethu bokuba ngabantu. Sifuna ukukholwa ngokujulile ukuthi izethembiso zikaNkulunkulu zijikeleza kithi. Sizenze ngokuthi zime lokuhambisana nathi, zime ngendlela yethu. Kodwa uma sithatha ithuba esithi kumeceleni kukho konke, sizobona ukuthi uNkulunkulu kuye iminyaka eyinkulungwane ifana nosuku. Yena akasebenzi ngendlela yethu nokho. Khona kunjalo, asithi gqi, ke sime kancane, sibuke. Lona phuthe silenzayo lelo. Ngakho, ake sifake ipopolo kule ndaba. Ake sibuke izethembiso zikaNkulunkulu ngokwendlela yakhe. KumaHebheru 11 verse 13-16. Bonke laba bafa bekholiwe, bengazamukeliswanga izethembiso. Kepha, beyibonile, beyithakazele, zikude. Bevumela ukuthi bangabafokazi neyihambi emhlabeni ngokuba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo. Uma kambe babecabanga lelo ababephuma kulo, babeyokuba nethuba lokubuyela kulo. Kepha manje balangazelela elihle kunalelo okuwukuthi elasezulwini. Ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo ngokuba balungiselele umuzi. Izethembiso kaNkulunkulu zinkulu kakhulu ngaphezu kwayo yonke into ebesingayicabanga ngokweselo lethu elibuka ngokucinene. Yona khiyelo woqonda izethembiso zikaNkulunkulu, yona khiyelo wokuphila ezethembisweni. Cabanga ngokuthe ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Uyithwale devotional fresh nsuku zonke. Sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola ngokungena futhi kulama-platform Spotify, Facebook page yethu, nenjalo download i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla. Igama elicofayo linye nje, Izwi Elifresh.